Abooluganda tulibubye ebyokweya mula munda bate bitugasa obwovu n'obuwenje kitwesibyeko yabange tuli kuki tuzukuke tusitukire wamu kubanga omubisi tanafungisa kyetusaba kimu abooluganda mu kanisa twewale njawukana omusoso zemmawanga kakimanya nti mwoyo yesu tuli kimu omwenge mfukati we twetaaga ekkanisa erogekule fe tubeere mumu nga kitaffe omwana n'omwoyo bali kimu tulina okukimanya buli obweyagijja mwalina omugaso aleeta ng'okusasula mu butuufu ndabanga koba omwoyo abakirimu batabuke neefuuka ekifulukwa lugambona wekimanye ddala oba otumiddwa sitaani ekkanisa ogisalemu tulina okumwa ebizibu era nga bitulemesa okulaakulana twandyega nse ne tuwa bumu ekkanisa n'erema okukonziba neefutwa tubireke n'ataasoma tube bumu n'omwavu tube bumu leka okwegulumiza sitaani yagoba mu nkulu kanisa yogo girabo talwaki ensekererwa magezi kigotuwa abakkiriza kati abakirimu ddala kino kikulu bangi banyomerwa bwe tuleega ntale tukolera wamu abantu bangi bajja kumanya ti mazima katonda atuula mu ffe kubanga baalaba tuli bumu olwo tuteekewa amakolero tuziba amalwaliro amasomero abakkiriza naffe tuwone tubeere nga tufuna abe prime radio weyazimba kumusinjoko ebigambo ebikowo ebinenye bireeta okuniga n'olimu okugondera omuzo gw'abakulina mu kyamu enjawukana obwezipa abeepanka kubasumba temunoonya tukimanye bwe tugoba omwoyo wa sitaani abooluganda tukolere wamu bwe tweyawula munda bakitunafuya bavubuka bakyala tweweeyo be mazima bwe tukolanga tuli bumu amakanisa ffe ge tulina gateyinza nago galayambibwa basaba ekkanisa eri obulungi eyambenga kweyeremereddwa bino tubijjemu okusosola tukola omulokozi be yetaaga bagaka bangeye munsi tukimanye nti batugayirira kyeye ekkanisa ebaamu bakukubanga twabulwadde obumu eyinza ekyobuba obumu nga n'enkweziirimu ffe tulabye kino kikulu tulina okutuuka tugaye omwoyo okutufuga tuteesa ffe tuleke yalagira tube bumu tosiimyereko abalala tukole ebitulaza mu maaso ekkanisa ekule abooluganda fenna mu mukama waffe tufuba okunyweza obumu banyankole bagwere batulo abakisoba bakonje banyarwanya abagwete soda bagwira ngo mutwe gateka bacyori ore kanisene kurara kumamu kamaturibu ezenja ukarama wanga netufuwa ukuze ora tezitukasa ukuganda wano fedutanise mwetu gazo kusigale mabega fetu sigebe tulikungula ejisena chijalo tulisanyuka
wela
mayo enimiro yomulo kozi ezisenga tulimumia fetu labie Wewe taraze yela yefele tuingo ujemu Akinda munda mangu Oku kebera mietukoze Chenda miefe tufube Tuzure ngane mbieri mufe Tureme soku Turi nangu mwevi ziwela Ngozi tureme soku la kurele Wangeza sene tuwa uwe kanisa nere moku konziwa Nefu tuwa tumile kene Nanda suma tuwe humu Nongwa kutuwe humu Neko kwe kulumiza sitani Nyago mamu kuru